Mwufu wevumu hama wanga gali mwakago govanjo wa Afrika gakubiriziddwa okunyweza enteeka teka zago ezo kwa nukula mangu ili chilo dechino echa Ebola oluvanyuma lwe chilo dechino okubalukawo ku muliraano mu ggwanga lya Congo. Ekirwadde dechino kyakakasiddwa okubalukawo mu ggwanga lya Congo ngenda kuza mwezi 15 mwezi guno nga kyakakasibwa minisita avunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga eryo era nga kino ate kisinga kwegiriisiza mu kitundu ekiyitibwa Ituri province ekisangibwa mu buva njiwa bwange lya Congo era nga kino kyawula ensalo n'amawanga okuli Uganda sako ne South Sudan. Congo yagenda okulangirira nti ekirwadde kino kyali kibaluseewo mu ggwanga eryo minakuta mwezi 15 mwezi guno abantu 246 be baali bakakasibwa okubanga baali n'ekirwadde kino so nga ate abaali bakafa ekirwadde kyekimu kino bali abantu 65 kati mukasa bawandiisi w'ekitebe ky'omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa Andrea Ogwer Arik ategeezezza nti ekirwadde kino bwe kiba kyakumeggebwa amawanga gali mu makago guno gaba galina okukolera awamu era ne geeteekateeka bulungi olw'okuba nti abantu baago basiiba basala ensalo okuva mu ggwanga erimu okudda mu ddala okusingira ddala nga batambuza ebyamaguzi.